zlatestmusic.com.
Oh na 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 na.
Military Swagger. Yeah.
Vandy Top Commander.
YG.
Yankee Lady. Naziva the head kuni wana niwe nana baby. Na wana the tricycle songa uni anena mami. Security kuwe na nina. Try avoiding akuna zobona. Lalona latu akuna likona. Taswa wabate kamelo afabana. I love you mama, mama. Neke wa shunga but I want you to know baby. Mama, mama. I love you mama, mama.
Military Swaka YG, king of the jungle. Security elite ni pepisi yaku kwa mashangosi. Wasiba ujoinire lusika lwasilo saba babanga. Bati aba nivona ni wena. Kere nivale muwaba na ningana ya kwena. Change afo iti pepisi babulela. Nasiba ya tisanga nilitaba kimulela. Masibi neke elufitile bebi masulungundu. Mane kuno vulela saluna baeze mundu. Hey, saba chochota aba nivona ni wena. Ataba eza inge kulikibabu wena. Na kukubiza libizo lao kuna nyao kwini. No wanda watilila bebi. Like a skin.
Naziva the head kuni wana niwe nana baby. Na wana the tricycle songa uni anena mami. Security kuwe na nina. Try avoiding akuna zobona. Lalona latu akuna likona. Taswa wabate kamelo afabana. I love you mama, mama. Neke wa shunga but I want you to know baby.
Yava, Banjiz, Teta J. Ala, Lemuso Java Sumati, Adishan. Sikili tikifa bedi mami usilikeni zeozo vavulila makusendi. Saba chocho tava nivona niwena. Naziva mapiru vana ni mulelo wakwena. Avai kutwangi andi ava nivona niwena. Changa avwedi zova vulela mami. Usiva utweli vao nyaki maenemi. Naziva malipiru vana nivela mundu. Kunivona niwena vali kambe kimavundu. Esio manikona mulele wakamono. Kakufali lato kulikana kamoto kwela. Yonki ditato batolo kela. Bandizo
Naziva the head kuni wana niwena na baby.
Soko na zeo Yonki.
Na wana the tricycle songa uni anena mami. Security kuwe na nina. Try avoiding akuna zobona. Lalona latu akuna likona. Taswa wabate kamelo afabana. I love you mama, mama. Neke wa shunga but I want you to know baby. Mama, mama. I love you mama, mama. I love you mama.
Military Swaka. Young Prince na kuona. Young Swaki kulishwa ni Vandy Adishani. King Tony nakubona. Military Swaka YG, King of the Jungle. Managers nakubona. Tafe 187 JMK Moka. Alo Jasper Kavika.
Zlatestmusic.com.
Wiz Browns